AmadZambui.com. Yeah. Super vibe.
Yeah, we all have our money. Yella King Saje. My big was Jack Jesco. Let's go. Lumba Dumba from day to night. Kampeze chile mwende. Bola ni peze money. Kusaka kutaka. Mbaka na ni peze money. Kutupeze kwa chamani sizo kweka. Ndipo sunga ipeze ngariba tenu utagodeka. Zimbafuni kama ninu kutaka. Ya malambega ugulisa utaka. Hili yose na bola ikale business. Ika ikale joyo ugulisa no physics. Na bola ine mani peze sima mani. Zike na gundi ziga ula kuachina mani. Sindeni mazisaga mao mpaka tuwa kulowa. Zika telo zanga basi ine zigulowa. Dine nchana wazi saga sindi kazikika. Ndiye pa magobo ine pano dina kalanzika. Sindi vanga zokani trapo shilinga rimafo. Uga kala maluzi basi panga zanzako. Koma ine basi ine ndi mabanga zanga. Basi bize eno saga ndrama zanga. Olo mudu nina ndoma gobo sindi foka. Kulimbala ndini pranga ungo renga tsoka. Podi mulungu sabasi wa manja ni malimbiga. Mwina sigulina kuzendela kuka plastic.
Sindi kufuna buchuga ni kungo funa dola. Mi fido mi sweto sa jizo mango dola. Mi work so hard fi mi bie. Ni mapanga zoti malu zanve mbie bie. Wede clean no daji bora cash. Kumwe kulinda lama kuma nem rush. Fi mi mama demi pass. Kwanza nga mawoneka kashasha. Mazi saga dola nini hasla. Ni mayese sa tegile nizi kwasla. Maluzi ni bali ya nenda pasla. Mana merda, ona nida pasla tracker. Manwe miya luku, kaya ndi kala kuku. Kaya ndi yamba business yoma kulisa nkuku. Ola nizi peza cholo wapatiko. Here today, there tonight, siko.
Dumpa dumpa from day to night. Here today and there tonight. Sizi ni kutaine. Bola zanga ziyelene. Bola chilembe. Bola chilembe. Kusaka mpaka mpeze chile mwende. Bola ni peze mani. Kusaka kutaka. Mpaka na ni peze mani.
Hey, chidote tukugwila man sidi la barila. Ichepe ikule ifeti magwila. Kaya kuumba njelwa ifeti maumba. Bakani saka dola mani palibe jibale kosi. Now this dollar ili paminga. Debu gira nchito mani tima chilimika. Tima tiwa sabu nusisi bwela mupweka. Debu gira nchito siti nyinyirika. Tima weka daily kutindi pese mani. Ukakala ndi dollar kaisanga kukane. Soma ndi kukamba sima kandi zona. Ukasala nchito za kusizinga lidi. Dijifunga ili yose nchito tukugwila. Tawi sina kuita ni la mamini pass. Soma ndi mafuna ndizi dollar zibasi. Mame mpata felani nilebe tumasi. Gwila nchito muma suka mova na tumasi. Ula sive nchito magai siyo funika. Tima limbigila kuma so Cindy Foga, Dima Mika Dayman, Didi Beho
Lume. Dumpa Dumpa from day to night. Here today and there tonight. Sizi ni kutaine. Bola zanga ziyelene. Bola chilembe. Bola chilembe. Kusaka saka kutaka taka. Mpaka mpeze chilembe.
www.amadzambiwi.com.